ዩናይትድ ስቴትስ ቢዮን አፍሪካ ወይረረ ቫይረስ ኮሮና ፍራቲ ሱፈከስመስ ዱኩብሰቶ ተገርጋሩ አፍጋኒስታን ደንደሲሱ ሜሻዳ ሆስፒታሎ ተድረረት ተጃጅረኒ አምቡላንሶታ ቬንትሌተሮታፍ ማስኮታ ከስመስሞ ኦጌይ ጉማቺ ተጅርቲ ሐለቱም ኖኒ ነገጉምሳ ዩናይትድ ስቴትስ አፍሪካ ከሰጅራን ከራፋይ ደቀበሰተ ኡሙዳን አከብዮን አፍሪካ ቫይረስ ቸረት ዱሉ ደንዴት ጭምሰተን ታስ ሰንድረቲ ገባስቱም ቪኦኤ አኒታ ፖል ዋጅረ ደሜሲ አሳፍ ኡምነወራናት ገርጋራ ሚኒስትሪ ጥማላ ዩናይትድ ስቴትስ ከታን ክላርክ ኩፐር አደትዱ ብስተጅርቲ ያለነ ቱዴስ
አርዲን አፍሪካ ዋን ሃዮኒ ጀን ካን ቫይረሲ ኮሮና አመርፈምቴ ሮጅርቱ ከነት ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ገርጋርሳ ተተማን ደቀብሲሱፍ ከራሚጀቱ አርገቹፍ ያላጅራ ኩኒስ አፍሪካ ቲመለነጋ ኤክሲሱፍ ከንት ገርጋራ ማቱሬ ሆስፒታሎ ተዶዳ ዶቲ ሶሶአኒ ፊሜሻሌ ጉምሰፈያ ቫይረሲ ኮሮና ከነቲሱፍ ኦልቹ ከጀዶፍ ኬሳ ቀባ ዋጅረ ዲሞቲ ሲያሳፍ ወራና ከን ሚኒስትሪ ደንታላ አሜሪካፍ ኢታና ከታን ክላርክ ኩፐር አከጀደኒት
There's medical equipment that has been applied as well as training delivered to partners like Ghana.
Meshalen wal ansafaya fakenyaf Ghana, Rwanda, Senegal, Uganda keset imala naga exisuf kan sadar ka dunyatif kenaman gamas jiru lenji ga anis kenamer kanaf kan nutilalle yero hama kanatti kesuma wera rivarasi corona marsamani yero jiran kanat dandeti qamnu jajjabesun michota kenya dugakataan gana rwanda senegal uganda harka gargarsa kenya rakko kana kesatti dirirsu fi barbanna kana males biyoti addunya rejra maraf gargarsa dalana ma kennun sadarka dura rejrachun kenya nu bonsaje du cooper united states one emalana ga exisuf ergame dula virus if en nagargaram tukun kajal qabamiti kajedan cooper barakuma lamaaf kudhaafur weerari dhukkuba ebola afrikaa dhiyaa keessatti yeroo mudatee ture tarkaanfii wal fakkaataa fudhatteetti jedhan.
If one looks back at the 2014 ebola crisis, that is where the Department of State and the Department of Defense sought to.
Rakkoo dhukkubi ebola barakuma lamaaf kudhaafur uume deebinee yoo ilaalle. Ministerin danta alafi ittisa kan United States hospitalota doda garaddoti sosuan ambulansi if meshale wal ansafaya kennuf murtese kana males nanno rakonsun mudatetti lenji gutun kennamer isakana ammaf jechun barake sejur kumala mabdigdamat akafakenya tilala jirra wagaja boda am attamitti qabenya chijirun gargaramun akadanda muyokan Afrika gamadiyaf Afrika walta keset walduka attamitte ergun akadanda am ilala jir inni yero ebola hojjan isa corona fimo fakkenya nufta ejira jedanir kanamales united states gargars dollar miliona lamafi miliona torbatama varesi kanatisuf kenite jirti nigeria dollar miliona soddoma chala Republiki Demokratawa Kongo miliyona digdami jaa chaala Ethiopia miliyona digdami sadi chaala akkasumas Sudan kibbaaf miliyona digdama kanta wakkate ibsameera kan virusin corona keessa tammaate Afrika kibbaaf motumma United States dhiyeenya kana maski yookaan waan funyaani fafaan ittiin agugan 1700 1300 hojjetoota eegumsa fayyaaf akkasumas ventileetara 1000 kennee jira kunundumtu imala nagaa eessisu kan arditti nijee qaalaata.
It is not in the normal space of security cooperation work. However, it is part of a broader long-term investment.
Kun akkuma baratame nageenya argamsiisuuf waliigaltee tolfameen hojjechuu miti. Hojii investimentii yeroo dheeraa biyyoota waliin hojjanne keessa qaama tokko ta'uu mala. Kanaaf biyyoonni michoota keenya ta'an abbaabiyyummaa ofii kabachiisuuf dandeettii horachuu fi diina dhufe ofirraa ittisuu qofa otoo hin taane nageenya eegsisuuf dandeettii qaban irratti michooma nu waliin qabaachuu isaanii hubachuu isaanii mirkaneessuu qabnaa jedhan kuppar fakkeenyaaf wanti nuti hojjetaa jirru waan yeroo dheeraaf kennineen nutis gama kaaniin kan nu gargaaru ta'a kana jechuun shororkeessummaa yoo fudhanne daangaa hin beeku biyyoota addan baasu kanaf hunduma miidha enyun iyyuu addaan qoodee hin hambisu kanaaf jecha waan dandeenye gochuun keenya dandeettii dabaluu qofa otoo hin taane yeroo hamaattis walii gaachana ta'uu of keessaa qaba gargaarsa kana kennuun keenya immoo jedhan kubbar afrikaafis ta'e addunyaarratti rakkoo hamaa yeroo mudatetti waan ta'eef homaa miti jedhaniiru.
VOA.